on the track.
Oh, Leo Kama Kama Sutra Mama.
Kama Sutra.
A Kama 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 Sutra Mama. Yeah, 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 yeah.
So many things I want to do to you, my baby. Yeah. Na siri zako misita toboa.
Selector, I got something to make you better. Light the fire, mina be better. Light the fire, mina be better. Selector, I got something to make you better. Light the fire, mina be better. Light the fire, mina be better.
Leo kama kama suka mama.
Mahaba na kupatia
Usha washa nare, hanja mkare Leo michuano kiro jamila
Nasi mare mare, hibe ikale Kashpa damu na kubalika
Mboga juu ya meza, teleza kimurenda Washa udi na kadhalika Vanessa, I got something to make you better Baby let me kiss it better Light the fire, mina pepeta
Leo kama kama sutra
kama sutra
kama sutra
kama sutra
kama 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 sutra
kama sutra
kama sutra
kama sutra
mapenzi ya kiuni yanimaliza kiuno kama nyigu baby kunguza nishakubali wanafunzi wewe profesa wa kama sutra
mapenzi ya kiuno yamenipachika kiuno kama nyigu baby tulia kubali wanafunzi